hashize imyaka 2025 ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri 1795 nibwo inama y'igihugu y'Ubufaransa yemeje itegeko ry'ubucakara mu bihugu bwakoronije abaturage babyo bahaga ubwenegihugu. Iryo tegeko ryari ryarabanjijwe n'iryo mu 1791 ryemezaga ko buri wese yisanzura mu Faransa kandi ko hatitawe ku ibara ry'uruhu rwe ahafite uburenganzira busesuye bw'umunyagihugu yujuje ibyangombwa biteganywa n'itegeko nshinga. Mu mpaka zagiwe intumwa za rubanda zarimo inama y'igihugu hemejwe ko ubucakara ari icyaha kibasira inyokomuntu. Gusa rero iryo tegeko ntiryubahirijwe igihe kirekire, ubucakara bwahise bwongera gusubizwaho mu bihugu Bufaransa bwakoronije. Ubucakara bwaciwe n'iteka rya Victor Schlusser ryemejwe inama ya leta yateraniye Paris mu kwezi kwa kane 1848. Icyo gihe abacakara 250,000 bagizwe abenegihugu, bashebuje bahabwa indishyi z'akababaro kuko bambuwe imitungo yabo, nyamara abacakara ntibigeze bahabwa indishyi z'akababaro.